نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم سيدنا عمر رضي الله عنه kulamu la zabwino panthawi yotsiliza kapena kuti panthawi ya kumapeto kwenikweni kwa moyo wake ipeza kuti umar radiyallahu anhu makamakatu tikumulongosola iyeyi pamutu wathu wokhudzana ndi kulemekezeka kwa masahaba radiyallahu anhu kudalitsika kumene allah subhanahu wataala anawadalitsa anthu amenewa ndiye monga mwenyesola wezi kuti panopa tikukambirana kwambiri nkhani zokhudzana ndi umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ndiye mutu wathu wa nkhani ya lero lino ndiwonena kuti sayyiduna umar radiyallahu anhu kulamula zabwino pa nthawi yotsiriza ya moyo wake mawa monga mmene tikudziwira onena kuti umar ibn al-khattab radiyallahu anhu adabayidwa mpeni ndi majusiyu amene amatchedwa kuti abu lulu mthu wina wake wopembedza moto anamubaya njodzera mabala amene anabayidwawo Umar radiyallahu anhu adamwalira nawo ndiye khani ndiwonena kuti mawu wa tsiku limene sayyidina umar radiyallahu anhu adabayidwa nyamata wina adamuyendera natu kwa iye amirul muminin sangalalani ndi nkhani yabwino yochokera kwa allah taala inu ndinu sahabi wamtumiki sallallahu alaihi wasallam ndipo inu muli mgulu la anthu amene adalandira chisilamu mmasiku oyambirira inu munali wa chisilamu kumayambiriro kwenikweni ndiye zanu zidayera ndipo ndipo mudasankhidwa kukhala khalifa mtsogoleri wa islamu ndipo mudachita chilungamo pa utsogoleri wanu wonse ndipo posachedwapa mumwalira imfa ya shahidi so nyamata ameneyi akuyesetsa kumulimbikisa umar radiyallahu anhu komano kodi uthenga umene uthenga umenewu ataumva umar radiyallahu anhu chimene adayankha chinali chani anapereka yankho loti bwanji tipeza kuti sayyidina umar radiyallahu anhu poyankha mawu amenewu adanena kuti ndikusilira kuti zinthu zonsezi zimene wazitchulazi zitandithandiza kuti ndingochita bwino kapena kuti ndipambane ndi cholinga choti ndisakakhale pa mavuto kuti pa tsiku la chiweruzo pa tsiku la chiweruzo ndisakakhale mmavuto iyayi ndingakhale wokondwa ngati ntchito zanga zonse zabwino zili zongokwanira kuthana ndi zofowoka zanga ndi kutsala popanda chili chilichonse chondikomera komanso chotsutsana ndi ine so mawuwa tikawamvetsetsa bwinobwino akhala ngati mokulana komano point imene tikufunika tiphule ndiyonena kuti umar radiyallahu anhu kupatula iyeyo kuti anali wachisilamu kumayambiriro and kupatula kuti iyeyo anali ndi guaranteed kale yokalowa ku janna ifo ali mgulu la anthu amene nabi sallallahu alaihi wasallam anawapasa glad tiding anawapasa nkhani yabwino anawuza nkhani yabwino yoti akalowa ku janna pa nthawi imene nabi sallallahu alaihi wasallam anali moyo pa nthawi imene anthu amene anali pa dziko lapasi pompano allah anawawuzira radiyallahu anhu wa radu anhu ndiye uthenga umene akupereka pamenepa ndiwonena kuti ingakhale iyeyo akadziwa zoti position yake inali imeneyo komabe still ankadandaula kuti kodi ineyi bwanji tamwalira lero kuti ndibe zintchito zoyipa zina zake zimene zingakandike pa moto ndiye akunena pamenepa kuti akanakhala ndi chuma ndikukhala ndi kuthekera kuti iye ndiwochita bwino yet akanatha kupereka zonsezo ndi cholinga choti ngati pali tena take mwina mwake mofowoka akathe kuta zimenezozo zikathe kuchosa zimenezozo nyamatayo atatembenuka kuti azichoka sayyidina umar radiyallahu anhu adaona kuti chovala chake chakumusi buluku trauza chovala chakumusi chinali pansi pa timisumali take ndipo chakhudza pansi usenza kuti nyamatayo anavaa trauza limene ali lalitali kanavaa trauza kandi nsalu imene komano chinali chachitali choti chimafika pansi chimagunda pansi nge umar radiyallahu anhu ataona zimene adachita ndichani nthawi yomweyo analamula kuti abwezedwe anamuuza anayitana munthu kuti atambwezani nyamata uja ndipo kenako adamuuza mawu awo anati iwe nyamata chikokele chovala chako mmwamba ndipo chivale pamwamba pa timisomali tako molingana ndi sunna ya mtumiki wathu muhammad sallallahu alaihi wasallam sonyeza kuti kusenza kuti umar radiyallahu anhu akumuchenjeza mwanayi uyu kuti iyayi chovala chako chikwele mmwamba ndithu chisaduse timisomali apa amene palumikizana mwendo ndi phazi ipapa pali timisomali pamenepo ndiye chovala sichofunika chiduse malo amenewo unless chikhale kuti chachokera pasi monga mmene ili sokosi majombo yes zikhoza kudusa kumapita cha kumapita mmwamba koma chovala chimene chachokera mmwamba kumapita kumusi sichofunika chiduse timisomali timeneti chifukwa ichi ndiye ndi shoyela pa chovala chako. Sonza kuti ifa chovala chingati singa kwele chonchinga sindo mukula chonchi ndiye kuti chikhala choyela chipakhala kuthekela kuna kulu kuose kuti mwina chifoyo kuti chimayenda pasi ndiye chakhuzana ndi najisi ina yake. Komanso ndi njira yomuopa Allah subhanahu wa ta'ala. Senza kuti zimenezo kumanga zimenezo kukhako kumasonyeza kuti iweyo uli ndi takwa iweyo umamuopa Allahu tabaraka wa ta'ala.